Kalandanya Music Promotion. Dope is fresh.
Apanga beat.
Jesus.
Asemenenzo siwa.
MK Market 2.
Ati chikondi chinzu na so.
FJ.
Asemenenzo siwa.
Apanga beat.
Ati chikondi chinzu na so.
We are playing around this time.
Sini na chedwea.
Sembe, sembe. Sini na chedwea. Sembe, sembe.
Sembe,
sini na chedwea. Sembe, sini na chedwe ya hii. Sembe, asembe, sini na chedwe ya hii. Kukuza ni kugonda.
Waiting for the right time. I was waiting for the right sign. Linza rindira girini righti no ziva ti you were meant to be mine. Number behavior moga ni teenager. Ona zelu za kala za villager. And I know that you make me better. So kukusia iwe mami ulaveja. Padi webo vyoze kutinabeja. Ni webo wine the bigger picture. Iza kunu tuwike posa inekecha.
Aseme nenzo siwa. Ati chikondi chinzu na so.
Yo Jesus.
Asembe nendo siwa.
Everybody know it.
Ati chikondi chinzu na so.
Asembe
sini na chedwe ya.
Sembe, sembe.
Sini na chedwe ya.
Sembe, sembe.
Sembe,
sini na chedwe ya. Sembe, sembe. Sini na chedwe ya. Sembe, asembe. Sini na chedwe ya
hii.
Kukuza ni kugonda.
Ati one, ati two, ati three, ati four, let's go.
Kukuza ni kugonda. Sini na chedwe ya hii.
Tumila mose wa chibululu. Kuwe dingi wafuni kafulu. Tiche tueka wana kusikulu. Uzi waveni kamba ndiwe mukulu. Mfeshi ni natural beauty. Watimochi kafaka kona make up. I think in enzeri okona. Peni na kuona ni nachita wake up. I'm giving away this heart again. You make me believe in this love again. Na ibala vose pakudala. Nifela duji cloud 9 again. Wish I knew a little sooner. Sembeni kudala pene ni nakufuna. But I guess it was meant to be. From Kwame na kumamba you were sent to me.
Sembe.
Sembe.
Ati chikondi chinzu na so.
So, so.
Sembe nendo siwa.
Sembe.
Ati chikondi chinzu na so. Sembe. Sini na chedwe ya.
Sembe, sembe.
Sini na chedwe ya.
Sembe. Sembe,
sembe, sini na chedwe ya
hii. Sembe, sembe, sini na chedwe ya
hii.
Sembe, sini na chedwe ya hii.